twende wayisambi ageni ndinete ndimaki ze lion fight
Pledge Boy Entertainment Music
from Irofi. Yafika again but kwela mu one mu TV nila ngachali la solutione lelo ni wike batije ngabadisha soma tukanye lelo kushukuru bakubwa ngachali la solutione sasa mshono mashine ngachali la solutione lelo ni wike batije ngabadisha soma tukanye lelo kushukuru bakubwa ngachali la solutione Patamisha kulala fe Musa pato na kukwela kumanda niko koliko kunda kafenga ndekolwa ukwikala pachalo mukuhumo munisiya nifele mbushe hapa pende shila piamo niko zingana piamo takwega watele kandwemo yafika ageni pate kwela muone mativi nila yafika ageni pate kwela muone mativi nila ngachali la solutione Batije ngabadisha soma tukanye Lelo mshuku bakuburwa Ngachari la sofe finima Ezi sasa mshuku bashi Ngachari la sofe leshona Lelo niwike Batije ngabadisha soma tukanye Lelo mshuku bakuburwa Ngachari la sofe finima Ezi sasa mshuku bashi
Kama kulewa ni acha mini lewe Sobe sasa kwa zini hera zam Kama kulewa ni acha mini lewe Sobe sasa kwa zini hera zam Ni acha mini kesha jana na mini na maisha yangu Ninapenda kukesha nasema ninapenda kukesha Hata kama sina pesa nasema ninapenda kukesha Leo ni acha neji mwaya mwaya hoi duniani ni mara moja Walo ni misiri watu tafulai na kukesha tutakuwa pamoja Pia kuna kulala leo tunakesha yani tuko pamoja
Yafika ageni pote kwela muone mwe TV nila
Mwaka kucheza hawa kawanyi na kujumulisha fulaha na we Na kujipe mwenyewe la kajipe mwenyewe Bila kwa tano mweso la kajipe mwenyewe Kukuhoma tukala bacharo la kajipe mwenyewe
Yafika ageni pate kwela muone mativi nila Yafika ageni pate kwela muone mativi nila Ngachari la solutione Batije ngabadisha soma tukanye Lelo kushuku bakuburwa Ngachari la sofe finima Ezi sasa mshoku bashi Ngachari la sofe leshona Lelo niwike Batije ngabadisha soma tukanye Lelo kushuku bakuburwa Ngachari la sofe finima Ezi sasa mshoku bashi
Aha The lion fight From Irufi Managers Bena Eva Kabin Bachi Wempal Mr. Tupac Anike B Bena Chichi Irufi Bena Jimani 20
Pledge Boy Entertainment Music
Happy you and me. Dinner day in the market.